imibulelo nezibongo kuyo inkosi ngenxa iyezingoma zizobileyo ngokufutshane kuzoba kude ukuba siya kuzicula phaya sikhatshwa ngumculo wakwezisemazulwini indawo iya kudlalwa ngemirhubhe nembambe kuya kuzuka kakhulu madumise lo uya kucula adlale ngokunjalo loyo lo uya kungena eluvuyeni lwenkosi masiyelele ngawo wonke amaxesha akunawutshiwo ngokwaneleyo akunawubizwa ngokwaneleyo kubizelwe kwiinzulu zentliziyo masiyikhonze inkosi ngokugqibeleleyo simkholwa simkhonza simthanda simthobele sihambe naye kude kuyoba sekupheleni sithi ngenyaniso size sibone ngokukholwa kwethu side sibe nesiqinisekiso sikelelekileyo kuba siya kuba phaya xa ebuya kungabikho nje nokuthandabuzo kucinci okuza kushiyeka izawube nje iyure enyanisekileyo yobomi bethu xa singena elugwebeni nathi sihamba nobaba lukathixo sizihlola sibe sizisa phambi kwakhe ngelaa thuba kukhona uxolo nje olusikelelekileyo nesiqinisekiso ukuba sivumelana nothixo nelizwi likathixo sibe nobudlelane naye sihambe naye unathi uba yonke into ihambe nje ngokuthula kungabikho nepesenti enye nje yokungaqiniseki eshiyekayo emva koko singacula kuhleke moya wam kumele kuhambe kude kuzofika apho ewe enyanisweni kude kuzofika apho sibe sikube kuhle sigqibelele enkosini konke okusinqongileyo nje sikubalekile kuthini kulungile sibalele kuthini sisikelelekile nguthixo hayi ukuba sithethe njengako nokuba ziingoma nokuba lilizwi likathixo yonke into ikhonze nje injongo enye okanye izinto ezimbini enye ukuba izukise uthixo kuko kuyo enye bekuba siyaziswa siyalungiswa simiswa ngokulungileyo side siyofikela apho uthixo afuna sibe khona njengezi ngoma zimbini sele ziculiwe ndithanda ufunda umqolonge kwisityhilelo 21 sityhilelo 21:22 andibonanga tempile kuwo kuba inkosi uthixo somandla nayo imvana yitempile yawo umzi lowo awufuni langa anayo inyanga kuba ubuqaqawuli bukathixo bukhanyisela nayo imvana isisibane sawo iintlanga zabo basindiswayo ziya kuhamba ekukhanyeni kwawo okumkani bomhlaba bazise kuwo uzuko nembeko yabo ingoma yesibini isityhilelo 15 isihlwele uvesi 3 malunga nesihlwele bayivuma ingoma kaMoses umkhonzi kathixo nengoma yemvana besithi mikhulu ingumangaliso imisebenzi yakho nkosi thixo usomandla zinobulungisa ziyinyaniso iindlela zakho kumkani weentlanga kukhona izibhalo nje ezimangalisayo ilizwi nje elithi lizuke ngokuba lililo. Xa siqaphela sibona nje ukupheleliswa xa siya kuba nenkosi. Xa yonke into ukudinwa kwethu kuye kuzawube kuphelile, ngoko sihlale sinenkosi, sicinge nje ngemirhubhe kaThixo, singasacingi emva phayana ebunzimeni nasezidinweni nje babekulapha emhlabeni. Kodwa okudala kuzawube kudlule, yonke into iza kubantsha. Xa sifunda izibhalo ezinjengezi, ngoku isigulo sasekhaya siyabaleka, sicinga uba kungade kube lapho nje sigcinelwe ithemba lethu eli sizawube sinalo njengombhalo ecula emhlabeni. Yenza ukholo lwam lukhule, ndinika ingqondo ekunyanisekileyo, ndithatha konke okwam Yesu wam. Siza elizwini umzana uSmith alifundileyo, uYohane 15, ilizwe eliqinisekileyo kakhulu. Kwelinye icala kungabuhlungu, ilizwi nje eliqinisekileyo kwelinye icala ingasenza sivuye. Bayeke abasuka enkosini abangahlaliyo kuye, abangahlaliyo elizwini lakhe. Ndicinga kucace kakuhle kulo mxholo ukuba siboniswe ukubaluleka kokuhlala elizwini lakhe ukuze sihlale kuye. Ngoko akukho selizwini lakhe, ukuba akushiyeke elizwini lakhe akunakushiyeka kuye. Kuqondakalisiwe ukuba ilizwe alinakwahlulwa nenkosi, ngoba inkosi lilizwe. Ekuqalekeni ube ekho ulizwi, oko kuphuma elizwini kuphuma kuye. Lo ozisusayo ekumpompozeni kwelizwi uzisusile kwicebo lakhe. Ngamanye amaxesha abantu bakholwa nje ngenye indlela. Ngokunjalo inkosi ukuba sidlala indima ebalulekileyo ngelizwi, ukuba sihlale kulo, singamkeli naphi na into ezawufuna ukugubungela ilizwi, ngoba uqobo lilizwi. Zonke izilingo zonke ziyabaleka xa uqobo luthi lusigubungele olulizwi. Asinakuzinceda, kodwa sikwenza nje oko egameni lenkosi, ngokuba siyazi ukuba nabani na ozisusayo elizwini uzisusa enkosini. Ukuba nihlala kum namazwi am ahlale kuni, nazi imeko. Ngoku inkosi yanga ingathi ngenyaniso senzele ingcebo uba sihlale elizwini lakhe, singavumeli ilizwi lakhe ukuba libekelwe bucala, njengokuba kwakwenzekile enkosini egadini yase-Edeni. Inkosi yathatha ilizwi likaThixo yalizisa phambi kwakhe ngendlela eyahlukileyo. Kodwa ke kwakukubi, ngokuba wayeza engumlahlekisi, konke ulwamvila lokufa yayiyo yonke into. Ubutyebi belizwi bubomi, ukucaciswa kwelizwi kukufa. Nantso eyona nto efunekayo, ukuhlala elizwini. Ngoko sihlala enkosini ngokunjalo. Esi sibhalo uYohane 15 simkhumbuza ngelizwi umzana uRusi alifundileyo kuYeremiya 17, apha kanye ngokucacileyo kuye kwabekwa umbandela ololudidi, apha efuna ukubona amandla omenzi. Verse 7, inoyolo lo othembela kuYehova. Khona isibhalo kwimizekeliso, hayi ngokuqonda kwakho ngobulumko bakho kodwa thembela enkosini yima uthembele enkosini ukuqonda kwethu kuza kusiphosa kosilahlekisa ngokuba oko kulumkileyo ehlabathini kusisidenge emehlweni kaThixo uThixo ufuna uthetha nathi enze abantu ukuthi sinonxumelelwano naye nelizwi lakhe kulula nje uba singamkeli nayiphi na into unoyolo umntu othembela ngoYehova ithemba lakhe alibekela elinguYehova ngokuba uyaba njengomthi otyalwe omilisele emjeleni lamanzi iingcambu zakhe apho zityalwe emijelweni yamanzi phaya iingcambu apho zihleli khona kumele zihambe zinane ukuze kuvele isiqhamo umahluko phakathi kwamasebe asusiweyo umxholo esifundayo apha uyeremiya ngulo umthi otyalwe ngasemijelweni yamanzi utyalwe yinkosi ukutyala kukathixo wethu kuthi uthwala isiqhamo kude ihlala inxulumene nenkosi oko idingayo konke kufika ithuba ba ithwase ivelise isiqhamo akumele sijonge namaxesha anzima kuyinyaniso sonke siyavuma oku ngoku siyabona ngoba uthixo uyinyaniso kuyo yonke indlela konke kungomoya wakhe kuthi konke kungentshumayelo ngokunjalo abantu abanintsi baza enkosini ngendlela ezininzi iziqhamo ziyavela ngendlela ezininzi iziqhalo ezityaliweyo iziqhamo ezivelayo akunaba yenye indlela apha kuyohane 15 indawo le ithi omnye uyacinga ke uba ibiyintoni olona nqaku malunga nesebe elihlele emdiliyeni ayifuni apho isiqhamo kumele sifele khona ngokucacileyo yonke into isusiwe kuze isiqhamo esikhulu silapha ngenxa yeso sizathu ukuze uvele isiqhamo ukuze isiqhamo sivele konke kumele akumelanga kuphele ukuba kuye ezintlokweni zethu kodwa makuze konke entliziyweni zethu ndithanda ufunda kwizikroniki zokuqala 16 ekhona ilizwi elizukileyo endingalifunda kule ntsini ngokunjalo kuDuteronomy 8 apha izikroniki zokuqala 16:34 iyasifaka uba sidumise uba sinqule izikronike zokuqala 16:34 bulelani kuYehova ngokuba elungile ngokuba ingunaphakade inceba yakhe ithini sisindise Thixo osindisayo ukuze sibulele igama lakho elingcwele sizigcine ngendumiso yakho makabongwe uYehova then emva koko iyeza makabongwe uYehova uThixo kaSirayeli kususela kwaphakade kude kuse ephakadini uThixo ubachithachithile abantu abangathobeliyo ubachithachithile enenjongo kuba bengethobeli ilizwi lakhe ukungathobeli, ukwenza lukhuni, ukungamkeli kukhokela chithachithweni. Ukholo nokuthobeka ubuyisela enkosini kwaye ufuna ukusibuyisela. Njengosirayeli ebuyela kwilizwe lakhe lesithembiso ngokwemvelo, ngoba uThixo unenjongo ngabo. Ngoku inkosi yakha ibandla lomnqophiso omtsha ilibuyisela elizwini lesithembiso kweli xesha, kwaye ukholo lwethu lume ekuthobekeni ezithembiso zikaThixo ukuze uThixo azalisekise oko akuthembisileyo. KuDeuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8. Ifuna ufunda kuverse 3. Deuteronomy 8 verse 3. And he humbled thee. Wakuthoba, wakulambisa, and fed thee with manna, wakudlisa imana, into obungayazi, ababengayazi noyihlo, ukuze akwazise ukuba akaphili ngasonga sodwa umntu, umntu lo yena uphila ngento yonke ephuma emlonyeni kaYehova. Inkosi yethu emva uba isebenzise elizwi kwintshumayelo yasentabeni uba umntu akaphili ngasonga sodwa, ngenyaniso ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo. Ukubaluleka kwelizwi akunakugxiliswa ngokukhulu. UThixo wenza izinto ngokwelizwi lakhe. Konke lo ambizele enkonzweni enze oko akuyaleleyo ngokwelizwi lakhe. Asinalicebo, inkqubo yethu thina nje siyinxalenye yecebo losindiso kweli xesha lethu. Ithi apha indlela elungileyo uba uThixo unenceba, uba unenceba kuthi nje ukuba wasoloke bakhathelela abantu bakaIsrayeli kwaye uyazithoba, uyakulambisa wakudlisa, uyakuthoba wakulambisa wakudlisa imana, into obungayazi ababengayazi noyihlo. Now ngokuza ukuphawula nje malunga nalo mxholo, ukuze ukwazi akwazise ukuba kungantoni na utheni uThixo senza oko akwenzayo, ukuze akwazise ukuba akaphili ngasonka sodwa umntu, umntu lo yena uphila ngento yonke ephuma emlonyeni kaYehova. Kwa emlonyeni wakhe kuphuma ilizwi lakhe, elizwini lakhe lilizwi likaThixo. Xa ethi makubekho kubakho, xa esithi makuvelise kuyavela, xa esithi imana mayiphume ezulwini imana iyavela ezulwini, xa ethi Moses bethe litye kuphuma amanzi, Moses bekufuneka nje abethe litye kuphuma amanzi. Ilizwi likaThixo namandla kaThixo soloko zizonke. Nathi kumele uba siyazinyaniswa uba ubukumkani bukaThixo akukho semazwini kuphela kodwa kusemandleni bangapha bethu ngoku abaziyo ukuba sikho lapha nje ukuva ilizwi likaThixo, kodwa silapha ukuba sibe namava noThixo emandleni akhe, kuba ilizwi silivayo lingaba ngamandla kaThixo kuthi. UPaulus uthi incwadi eya kumaRoma namaKorinte, ilizwi likaThixo libuyatha kwabatshabalayo kodwa kwabo basindiswayo ngamandla kaThixo. Amandla kaThixo ayisengowakho kanye wam kodwa ngenyaniso ngamandla kaThixo. Oko oko sifuna uba namava akho. Qhubeka apha kulo mxholo. Deuteronomy chapter 8 uba umntu akaphilanga songa sodwa. Uverse 2 uze uyikhumbule yonke indlela akuhambise ngayo. Kumele uphakamise inyawo lakho xa ukhula oogqirha bakunika amacebo lohlobo oku besingakudingi ngemva. Noba umdala noba umncinci ubeungadingi gqirha bangadingi mhloli bengadingi uThixo wayenabo. Isuti zazihlala zintsha iminyaka eyi-40 izihlangu zazipolishiwe entlangu yonke into yayilungile. Bhayibhile ithi kulaa minyaka eyi-40 ayikho into eyagugayo kwaye ndiyakholwa uThixo anganika amandla ebantwini nakoko bakunxibileyo. Amen. Ewe, uThixo wethu nguThixo ozizukileyo. Sidinga nje uvumela uThixo asebenze, hayi uba simkhokele ngokungakholwa kwethu, kodwa nje thembela kuye ukuba uselilawulweni lweli xesha. Uthi izulu yitrone yam, umhlaba sisihlalo seenyawo zam. Ngoku nathi kumele sibe namava oko singenamava ako uba uThixo uza kuqondakalisa ukuthembeka kwakhe kuthi ngendlela eza kuhamba nje izukile. Verse 4, ingubo yabo ayonakalanga ubudala ikushiye, unyawo lwakho aludumbanga le minyaka imashumi mane. Ngokuiza kwakhona uze wazi ngentliziyo yakho ukuba njengoko umntu amqeqeshayo unyana wakhe, uYehova uThixo wakho uya kuqeqesha wena. Kwakhona emalunga nokuba wazi uThixo uyakuthoba, uyakulambisa, upha amanzi, uyakudlakho, uyakutyisa khona, akubonisa, asibonise oko akwenzele abantu bakhe. Usibonisa oko asenzele kona. Ngoku oku injongo iyeza kwakhona. Nantsi injongo, uze wazi ngentliziyo yakho, hayi ngengqondo yakho, kodwa ngentliziyo yakho ukuba njengoko amqeqeshayo unyana wakhe uYehova uThixo wakho uyaqeqesha. Ubhala ntoni kumaHebhere? Lo amthandayo uyamqeqesha, lo uyamohlwaya. Ingaba ayontlungu enkulu xa unyana engenzi ngendlela elungileyo abethwe? Ingaba akukho buhlungu kuthi xa sibethwa siqeqeshwa? Kodwa olo luthando. Inkosi ayifuni nje usenze onyana nentombi, ayifuni nje uba ngumhlengi, ifuna uba kumfundisi wethu, ngumyaleli wethu. Yiloo nto ndikuthatha ndikuse esikolweni sam, ndizokwenza into endifuna ukwenza yona. Ngoko imfundo kumele ize nako. Ngamanye amaxesha imfundo nayo iyakwazi uba iphose oko kuyinyaniso kuxhomekeke kuko. Thina singabantu soloko sibizelwe ukuba sibize abanye bazophendula, kodwa xa abanye befuna usibeka endaweni ngoko ayiye ilungi. Kodwa masinyaniseke nje, ayingomntu okumele afundise omnye, kodwa iNkosi uThixo wethu ngumhlanguli wethu, singoonyana neentombi zikaThixo. Ngokuba kulungile kuthi akasinikanga lungelo uba sifundisane, kodwa uzawufumana iingcali zemfundo zisithi iingcali zemfundo zizawuba khona. Inkosi yona ngokwayo nguyo ingcali yemfundo, umfundisi wethu kumele nguye ozosazisa, uzosifundisa ade umntu kaThixo agqibelele, axhotyise ngako konke uThixo afuna umxhobisa ngako. Ngoku uyagwebela apho uthi uthi uYehova uThixo wakho uyakuqeqesha wena njengoko umntu amqeqeshayo unyana wakhe. Oko kulungile kwaye siyakholwa intliziyo yethu yonke kuba uThixo ulungile kuthi. Uyigcine ke imithetho kaYehova uThixo wakho ukuba uhambe ngeendlela zakhe umoyike. Uloyiko koyika uThixo kuqala kobulumko. Ukuba umntu unokuthobela uThixo nelizwi lakhe ngoku isiqalo sesenzekile. Inkosi yawunika inceba ukuba aqhubeke. Xa ndifunda apha le vesi uqhubeka de ube sekupheleni uba wakuthoba walambisa wanika imana, ndicinga ngoAmos chapter 8 ngumxholo owazi oqhelekileyo kuthi sonke. Amos 8 verse 11 apha kubhaliwe, yabonani kuza imihla itsho inkosi uYehova ndiyakuthumela ukulamba kulo ilizwe, kungabi kukho ukulambela isonka, kungabi kukho ukunxanela amanzi, kube kukulambela ukuva amazwi kaYehova. NgoMoses uThixo usixelele uba umntu akaphili ngasonka sodwa kodwa ngalo lonke ingayo yonke into ephuma emlonyeni kaThixo. Ngoku ithi uThixo uthumela indlala kodwa uyakunika ukudla ukuba unelise indlala. Uthumela indlala ehlabathini kumele enze inzame zokwanelisa laa ndlala yokomoya. Ndithanda uyifunda, yabonani, yafika imini, kuza imihla, namhlanje uba inkosi bikhona biyakuthi namhlanje esi sibhalo sizalisekile phambi kwemihlo ini. UThixo uthumele indlala emhlabeni. Sele ndikutshilo apha kwezinye iinkonzo xa bendibuya kolu hambo lobuvangeli lokugqibela isiphelo phayana eNairobi phayana, ababhishopu bashumayelayo banekhola ezimhlophe, zange andibiza uba ndibe yingcali yemfundo kodwa wandibiza uba ndifunde ilizwi lakhe. Kodwa le ndoda yanika ubungqina, andizibambi ezi ntyatyambo ndizibambela kum. Kodwa wathi mzana uFrank, besinobuvangeli obukhulu baseMelika apha, besinayo indoda enkulu yaseJamani apha, bonke ayiwaka ngamawaka ziza emihlanganweni. Ayikho into eshiyekileyo emva kokuba ubhiyozo laliphelile, yonke into yayiphelile. Uthi ngokuba ulapha lo nyaka kuphelele ushumayele nje kabini, amawaka kwinkonzo yethu ayaphindaphinda. Wathi ingaba ungumprofethi obizelwe abantu bethu? Ndathi andinguye. Konke nje kukuba ndiyibhayibhile ehambayo. UThixo usinike sobabini ilizwi lobuprofethi, asidingi mprofethi ngoku. UThixo umthembisile ukuba uzathumela umprofeti onjengoeliya phambi kwemini enkulu yoyikekayo kayehova, okanye ngaba ukhona umntu ofuna undixelela ukuba uthembise omnye futhi. Ndiyamyalela umntu onjalo ukuba aphume apha endlini, amke kule ndawo. Kule ndawo uThixo nelizwi lakhe nguye ovakaliswayo, nguye okholwayo njengokuba kubhaliwe esandleni senkosi. Isitshilelo chapter 1 verse 20, zazisixhenxe kuphela iinkwenkwezi, hayi eziphezulu, hayi ezingaphantsi. Izikwenkwezi kuko kukhona izithunywa ezisixhenxe kumabandla azixhenxe, hayi ezisibhozo, kodwa zazisixhenxe ezazithunywa nguThixo. Omnye ngathi, kunzima na oko? Hayi, akunzimanga. Qha, kumele sithathe nje ihamile enkulu sibethe ebantwini ukuze kuze kufikele emqondweni. Ingaba asiqapheli ukuba ukuthobela inkosi kulolo hlobo? Akumelanga siyazi inxaxheba yokuba iselizwini likaThixo. Kumele sibone umzimba, ingaba kumele sijonge umzimba kaThixo ukuhlula bucala? Omnye uyawuba mnyama, omnye uyawuba mhlophe, omnye uzawuba mtsundu. Sifake zonke iintlanga. Asinayo into enintsi basiyilinde ngaphezu kokuthululwa omkhulu okukhulu komoya ongcwele ngenxa yelizwi likaThixo nokukholwa ilizwi likaThixo. Oko entliziyweni kuya kuza kunobomi ukuze kutshilwe emzimbeni kaYesu Kristu. Asisadingi ndoda ukuba izokuvuyisa, kodwa sidinga uThixo nelizwi lakhe. Ilizwi kumele ukuba likhutshwe ngexesha lendlala. UThixo soloko enendlela nezidingo. Siyabona ngexesha likaYosefu, ngenxa yabazali bam ndifuna nje bebenokuxhamla kwinkonzo. Ayiyo nto yomntu omnye, kodwa bonke abazalwane abalungisele ilizwi kweli xesha babelana ngokuvakala okunye, babelana ukutya okunye okukokomoya, ukutsho ilizwi likaThixo lityhilwe kuthi nguThixo ngeli xesha. Sishumayela ilizwe ekukhanyeni kwesitshilelo sobuThixo njengoba kutshiliwe kuthi, kubhaliwe apha ngomkhonzi othembekileyo oqondayo. Thixo wam, uThixo yanga anganewaka namawaka abakhonzi abaqondayo abalumkileyo. Asizilumkelanga thina, kodwa sikubabalo lukaThixo. Sithwele nje ilizwi likaThixo, ayikho mnye olithweleyo, bonke balithwele. Yintsebenziswano, kwaye yintsebenziswano eluthandweni lobuThixo. Hayi kokuba omnye ugqibela omnye athi wena wenza le, wena wenze leya, kodwa wonke unenxaxheba enkosini yakhe nolungiselo lwakhe ngokwenxenye uThixo amphe yona. Amelanga ukathatha indawo yomnye, kwanele ukuba omnye uthathe indawo. Kwanele ukuba uThixo omnye uthathe indawo le ayibekwe uThixo. Uba umntu ufuna uya eFinland, ngokuba kuwo wonke unyaka ndibaphayana nje ngeweekend. Ngeweekend amaxesha amanintsi eZurich, amanye amaxesha eAustralia, amanye amaxesha kumazwe ngamazwe akude. Xa ujonge ikhalenda uziva ngenye indlela, ixesha nje ligcwele. Umzana uRusi uthi nje ngokuthobekileyo, hayi ngomsebenzi wami, Hayi kuba ndandivuya ngako. Bendinovuya ukuba wayejikeleza. Kodwa kwavakala kakuhle. Kayathi indoda yathixo lowo ayingomsebenzi wam. Umsebenzi wakhe ulapha kulo lonke ilizwe. Umzana uRose nomzana uSmith bayazi. Bandixelele nje kakhulu kumzana uRose nomzana uSmith oko uthixo anako entliziyweni. Bonke abazalwane abalungisela ilizwi kumazwe ngamazwe bafumana indawo yabo apho. Ngokunjalo yanga bangaxhamla ekuvakaliseni. Akubekelwanga thina kuphela kodwa bonke abazalwane jikelele. Bonke abantu bathixo balunge balunge ngelizwi likaThixo. Umsebenzi kaThixo sixhamle kuwo sonke ngoba ixesha lifutshane. Ukuza kwenkosi kusondele, uza kubona kuko uba yonke into yenziwe ngendlela elungileyo ngexesha elilungileyo. Soloko ndikuvuyela ukucula nokudlala, soloko ndikuvuyela ukucula phambili. Nonke niza kuthi silusapho olunye olukhulu emehlweni kaThixo. Kumele nje sazane nje kakuhle. Beningayazi bangaonyani neentombi zikaThixo abasechithachitheke emhlabeni. Konke ndibafuna bazive bebamkelekile, bazive besekhaya. Ezinye izinto zingahluka nje ngenkqubo yenkonzo kodwa ilizwi, umoya, imfundiso soloko inye naphi apho uzawuya khona. Imihlangano yerussia yahlukile kule iseafrika, kule iphaya yahlukile phaya eIndia laphaya naphaya. Kungakhona nje iindlela zokwenza zokuzimela kwezixeko kodwa inye into esifana ngayo lilizwi kaThixo elingcwele. Anakuyilubela xa ndandishumayela okokuqala eIndia 1964. Abazalwane babengenondivumela uba ndihambe, babethi kumele khulu izihlangu zakho. Ndathi kutheni? Bathi ume ngaphambili. Ndathi ngoku? Bathi ndihambe enyawo. Bathi awulazi ilizwi? Ndathi ndiyalazi. Moses kwakumele akhule izihlangu zakhe ami ebukhoneni benkosi. Xa uma phambi kwenkosi ngoku kumele ukhule izihlangu zakho. Ndathi kulapha ke emva koko andinahleli ndingabelwanga zinyawo, ndazikhulula. Kwaqhubeka ngokuba ukuba yiloo ndlela ababeyifuna ngayo akwenziwe ngolo hlobo. Xa ndisegrisi ndandingajonganga enkonzweni, ndabeka inyawo phezu kwelinye. Kwanzima uba iphume inkonzo. Ndamangaliswa kuko oko kwenzeka ngokuba abantu abakholwa uba umntu makabeke inyawo phezu kwelinye. Ngoku ndalibeka ke linye caleni kwelinye ndawohlukanisa. Ifunwa ngolo hlobo, kulungile ngolo hlobo. Nkosi mzalo Sidney, kodwa yonke into evakaliswayo iyafana. Kungakhona ukwahluka nje kwindawo ngendawo ngeemeko zezixeko kodwa uThixo usizisa sonke ekuvakaleni kobunye belizwi lakhe. Amen.